dhowaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo waliba laga wadaayo shir wada tashi haye kaas oo ku qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida wasiirada ganacsiga dekedo iyo warshado iyo ganacsatada ku shal dareertay sidii gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya shirkaas oo intiisa badan lan ku hadalay dhismo dekedda degmada Baraawe ee sidii ganacsatada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku qayb qaadan lahaayeen ayaa waliba la sheegay in muhiimad aad u weyn markaas in la taa ganacsatada Koonfur Galbeed Soomaaliya tikadaas Baraawe ee in markaas ay isbeddel weyn oo dhiniga dhaqaale ah ku kooy doona guud ahaan ganacsiga Koonfur Galbeed gudoomiy ku xigeenka ganacsatada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Nuura oo uu sahni ku qayb qaaday barnaamijka ganacsiga Arlaadi Radio yaa awl ku waydiinay shirkii ku dhiga magaalada Baydhabo ee isbeddelka ku kooy kara hadii dekedda degmada Baraawe iyo shaqo gala
iyada in jiraan hadii dekeddaas la hela waxyaabo tan oo wadanka qulayska hay yaba wasoodaabe wala un hasaaran iyo fursadka dhulfiisana helana wali dekedda meel raay ama boosaasi la kula degay ama meel raay kismaani la kula degay ama muqdisho la kula degay meel la kula degana way xadiyana kulli hadii la hayo golada meel raay inii meel raay qiimo jaban oo meel raay ni barna falana marka wala adan la ka iyo meel raay dad boosaasi la kula degay dadka gudaha maraasa oo aan muqdisho saas oo kale uu waa waxa barna isku jira marka barwal bisada bara waxa kala ee sida meel raay aan baan waxaa soo kala ama kismaaje oo kale maamul goboleed degdegti saay oo suubeynta ka dhaqaalaha ku baa maamulka Koonfur Galbeed oo kabaaw iyo kan garaacsada kobaaw horumarkaas waa waa in oran danayaan waa meel raay wal oo walwalin karo gooni oo laadir wal meel raay fiijirka dib walan karo waa dilay golaha horumarka ganacsiga ee kulli fiijir una dekil kala maxayna u hadan muqdisho ka tirsanayni adeeb laaq Koonfur Galbeed ee wala wal khayf kid iyo qeyr boor leeyo xoolaga aan meel raay hadda meel raay ee siilin xoolaha ilaahay bixiyo oo xoolaga la soo saaran meel raay hadda ee mil suujo fiili
saas oo kale gudoomiy ku xigeenka ganacsatada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Nuura yaa waliba usbaaq andare ganacsatada Koonfur Galbeed dal ee waliba hang dibada jiran in markaas ay qayb qaadan sidii lan hel lahayay kula degi lahayeen ganacsatada Koonfur Galbeed
walaan weyn jeediye kulli meel raay inta dhigasa iyo tiduusa dootoba meel waa weyn jeediye in meel raay fursadana dakhaliga ee ku faa'iideysa haddii ilaahay suurta geelay ku fadaanayaan waxaana baysan in gudbi in waha aan dekedan iyo fursad weyn haddii ay raay u noqonayaan haddii ganacsatada Soomaaliyeed ama ganacsiga Koonfur Galbeed khaasatan aan eena way fursad weyn ah in deked la helayaan muhiimnin ah dekedaas leen bisil lahay ama lan maal galadahay in lan walba ganacsi ka fikir lankii wal yar badan daba in lankii wal badan ilaahaysi lan walba ka fikir si lan kuwada faiisada lahay lan weyn oo meel raay danayo Soomaali ee danayo ama meel raay digin wax la danayo in ku fikir sida ma waa xeerad digin walba digin bandi fasal la raay kasoo hadii dastaas in meel raay ee la garan kanaga doonaa in sheege arantiyada in ku fikir sidan